Dear Left Arm HQ
Kavirus be killing me.
Kavirus. Say what? Coming through.
It's where it ain't so cold.
Oh,
cause it's cold.
Okay,
cause it's cold.
Check it.
And I'm cold.
Yeah.
Cause it's cold.
My MC wanna rap. Me na rhyme na pattern. Kustash my penny. Mfuko imechoka na Ramadan. Na kidi cartridge. Uki spit me na blast. Na bado still. Bunga yezi ni dictate ya formula ya kushonde pia. Nigga righteous. Na hello kwa kichwa. Jukani politics. Mew campaign ya keja na dishi. Kwa ballot box ya familia ziko kwa streets the city. Juata mtumishi si mzuri sana. Alione ya majegi kwa wet dreams autotoni. Benki quick pick pocket. Hadi mashilingi zile zimefichwa kwa brazier. Streets ziko cold like that. Huku wao tembea na mchele kwa wallet. Kuna dema na angalia drink yangu na ubaya. Ndachana na glasi. Ile food for thought bado anadishi na macho. Na bado tuki make mara twice. The more the zeros, the more the comrades. Mindyo niliba ile selling point ya kuseparate urafiki na biashara.
Oh. It's so cold in the streets. It's so cold anywhere that you go. Somebody take you to another place.
A place where
it ain't so cold.
Oh.
Cause it's cold.
Okay.
It's cold.
Check it.
And I'm cold.
Yeah.
Cause it's cold.
Okay.
It's cold. Cause it's cold. And I'm cold.
Hatuwezi compare. Mina chezile munde azi happy. Kubreak ice kabisa. Rap kanisa nyi watoto misa. Left arm jo pop kabisa. Adrenaline kwa cranium. My punch ni non-stop kabisa. Sex and the city. Kibody bag matini. Crack na easy pop kabisa. Mama rest in peace. Kuna vile tangu macho ziaribike. Squeezy na pendo na walevi. Mita inanjeve. Kila thought iko toxic. Kila Friday ni routine ya kudunga kanzu kupraise ala kabisa. Saturday kusag longi bagi kuran the streets kabisa. Hakuna kono kono inaeza karibia cinema ya salt ya jolly. Rest in peace Lady Luck. Mungu atarudisha Angelina kwa project ndio tu keep hop alive already. Kwa irenda ya makondo Mungu ndio shepherd. But si kila soul iko ready. Yeah.
It's so cold in the streets. It's so cold anywhere that you go. Somebody take you to another place.
A place where
it ain't so cold. Cause it's cold.
Okay.
Cause it's cold.
Check it.
And I'm cold.
Yeah.
Cause it's cold. Cause
okay.
It's cold. Cause it's cold. And I'm cold.
Ndevu za kala singa next do ilianza na moja. Ndiyo tu share apple yangu ya Adam. Saiti ya kubehold. Blood clot kwa konia niko cold like that. So my spectator wache kujudge my MC. Jua wana closet za suti na tie. Kila morning kukuanga ile prayer ya hustle ilipe. Ndiyo ni die episode moja extra ya hii movie ya maisha. Son of a gun na smile ya blast kabisa.